Zed Music Africa.
Tiga, yeah. Your boy Vince. Tiko
wak.
Baby launch I see.
Kama mama
business.
Vena tima pita mosi munga vizi vena bafuna uyake vena bafuna uzime. Ni cry over na pkama. Life yo pkama ni semu uri papama.
No, struggle tima pita mosunga izi vena bafuna uyake vena bafuna uzime.
Tiko wak.
Ni cry over na pkama.
No,
life yo pkama ni semu uri papama.
In events, the hardest rapper kumachibodi ya pati veni mapita mo sometimes ni my soul. Kuticha ichoke track in drama tima spenda pati futi za pezi. Kativena siwa kupenda
Vela hapa feature ni mutengo upload. Futi wajemoka something na wachite upload. Then futi ni kuwasha song wachite promote. Kulise niyo kosa TikTok gula support. Ziri easy na vadani na vosonza holo. Kupondi niyo pena pena chigone la sholo. Hello plus mwaili disiwa pampamo makolo. Ndiye veti mazi peza pena tikumba miforo.
Yo,
tragochi mapita mosunga izi vevena wafuna uyake vena wafuna uzime. Ni cry over na pkama. Life yo pkama ni semu ulipapama.
Yo,
vena tima pita mosi munga vizime. Vena bafuna uyake vena bafuna uzime. Ni cry over na pkama. Life yo pkama ni semu ulipapama.
Yeah, waku studio afuna 5 zali. Ero nako kuledio wapunda 6 zali. Aka kuona fani nae adiemo. Waperception nae afuna kujiamo.
Ni mapresha yele tima pitamo.
Yeah, kuticheva indele nyimbo tima kapitamo. Upload duva kepoche na artwork. Siri simpo kaleza ni artwork. Yo maps like this waka mafeti nini change. Manjese mapukama tizawa pasta zingati. Kuma industry for like 25 kwacha.
Apuna 7 zari interview na DJ Shoster. Vena tima pitamo simunga vizive. Vena bafuna uyake vena bafuna uzime. Ni cry over na pukama. Life yo pukama ni semu ulipapama.
No, tragochi mapita mosunga izive. Vena bafuna uyake vena bafuna uzime.
No,
ni cry over na pukama. Life yo pukama ni semu ulipapama.
Yeah,
chuma iziva. Vena mufuna chase saka pite. Kuchiona mumisozi mpaka chemu katishike. Siti ziva white tizonde wapava chabe chabe. What moti kapiti se track mukati iskiabe. No chikani lama feature tindise viva fana. We don't have a time nyonga lako pamabana. Voti chinga vali fulu never wanna see me shine. Sometimes nika pisha what you feel like crying.
Aye,
wononga mazina vali fulu. Vena ni vanzatu vena ni vachibululu. Wati vana yambo imba tika ziona minguru. Bizi kutione lamo monga siva ntu wakulu. Aye,
vena tima pitamo simunga vizive. Vena bafuna uyake vena bafuna uzime. Ni cry over na pukama. Life yo pukama ni semu ulipapama.
No, tragochi mapita mosunga izive. Vena bafuna uyake vena bafuna uzime. Ni cry over na pukama. Life yo pukama ni semu ulipapama.
Lusaka, yeah. Studios Music Record.
Iko hadia mwaiziwa.
I like it.
But ingalila hadia. Yeah.
Baby Lord on the beat.
Upeza big artist. Feature full of 4-pin. Manja Joseph with 4-pin. Nebe ni yamba.
Baby Lord Music.